ebi makapamba teli kambwe nalina tina boyaka nito vanda na ebisa kulutu alobe na bomela yo mingye likambwe bimi maseke na boiko bomba bebe mokato la mwana kase na yo akotanga ina motema toyebana na ebi kolo mile kimingi he lelo na fi decisio Sanga ndenge bapesa kandanga he Maloba ya kulutu bonganga tango ya likambo Ya bonson na bombela yo mingye Likambo bimi maseke oyeba Bebe bokato la mwana kartye na yo Azalia wana motema Toyeba na naibi langa bile kimingi he Lelo na zwite meko Oyo bebe nanga
Yeah, man.
amor.